waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka afmiyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Dhammaantiinba waa aroornimo Isniina 28-ka bisha Diseembar sanadka 2020-ka, saacadda Afrikada Bari waa 6-dii barkii aroornimo, Washington waa 10-kii barkii habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Annaga maadaama nahay dhalinyaro Soomaaliyeed, meel walba aad joogno waxaan leenahay doon. Doonkeenna wuxuu yahay waddankeenna inaan ilaashanno. Siyaasiyiinta hadafkay leeyihiin, laakiin annaga hadafkeenna wuxuu yahay waddankaana nabada, waddankaana horumar iyo nabad ka dhacday. Waxaan u sheegaynaa dhammaan qof kasta oo hami siyaasadeed leh, annaga waxaan nahay difaaca ugu dambeeyo ee waddankaa difaaci doona.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka dhallinyarada qaranka Cabdixaafid Maxamed Axmed oo ka waramaya doorka dhallinyarada ee xilligan adag. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxaabiis ku jirta xabsiyada Somalilan oo ka qalin jabisay waxbarashada kala duwan, Maraykanka oo dad badan guryaha laga saaraya xilli ay markaasi adag tahay in kirada ay dadka qaar iska dhiibaan, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
dabka kacay xire qaxooti oo ku taala dalka Libnaan oo ay ku jiraan qaxooti Siiriyaan ah ayaa geystay khasaare naf iyo maal isugu jira. saraakiil ka tirsan hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa xaqiijiyey in dabkaasi uu baabiiyey xerada qaxootiga Siiriya ay ku jireen. warku wuxuu intaasi ku darayaa in cusbitaalada la geeyey dad badan oo dhaawacyo culusi ka soo gaadheen dabkii xeradaasi ka kacay. xerada ayaa ku taallay gobolka loo yaqaano Miniyah ee dalkaasi Lubnaan. xilliga dabku qabsaday xerada qaxootiga waxaa ku jiray qiyaastii 57 qoys oo ka soo jeeda gobollada dagaalku ka socda ee dalka Siiriya. warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa in ciidamada milatariga dalka Libnaan ay ka qayb qaadanayeen deminta dabka, halka ciidamada booliiskuna ay dadkii xeradaasi ka daadguraynayeen iyagoo geynaya cusbitaalada. saraakiisha caafimaadka ee dalka Koonfur Afrika ayaa xaddii shalay tashaaca ka qaaday in tirada dadka uu xanuunka COVID-19 soo ritay ee dalkaasi ay kor u dhaaftay 1 milyan oo qof. madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa isugu yeedhay shir deg dega inay isugu yimaadaan guddiyada qaabilsan wax ka qabashada xanuunka coronavirus. dalka Koonfur Afrika oo ka mida wadamada ugu horeeya dhinacyada dhaqaalaha iyo tiknolojiyada ee qaaradda Afrika ayaa dadkii ugu badnaa ee uu soo rito COVID-19 diiwaan geliyey. waddanka oo ay ku nool yihiin qiyaas ahaan 60 milyan oo qof ayaa saacadihii lasoo dhaafay tirada dadka laga helayo fayraska korono ay kor u dhaaftay 1,400,413 qof. tirada dadka u dhintay xanuunka ayaa la sheegay inay ka badan tahay 26,705 qof.
mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo warkii caalamka nala socodsiinaysa. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirweynaha dhallinyarada Soomaaliyeed oo socon doona muddo 3 cisho ah, waxaana looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin xaaladaha amniga ee dalka iyo sidii dhallinyarada ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha doorashooyinka. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray waryaheena Xasan Kaafi Qoyste.
shirkan oo ay ka soo qayb galeen madaxda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada iyo ururada dhallinyaro ee ka jira gudaha Soomaaliya, ayaa furitaankiisa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaaladda amniga dalka iyo sidii dhallinyaradu ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo dibuliska dalka. waxaana sidoo kale shirka lagu gorfeeyey kaalimihii kala duwanaa ay dhalintu ka soo qaateen isbedeladii uu dalku soo maray iyo sida ay ku timid heerka ay maanta joogaan oo la tilmaamay inuu yahay mid muuqda, maadaama dhallinyaradu ay bulshada ka tahay 75%. gudoomiyaha ururka dhallinyarada qaranka Cabdixafiid Maxamed Axmed oo ku hadlayay magaca dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa sheegay in maadaama lagu jiro waqti kala guura, loo baahan yahay in dhallinyaradu aanay ku milmin siyaasiyiinta isku haya arrimaha doorashooyinka.
dhallinyarada waxaa horyaala sanadkan, waxaa lagu jiraa xilli kala guura. annaga maadaama nahay dhallinyarada Soomaaliyeed, meel walba aad joogno waxaan leenahay doon. doorkeenna wuxuu yahay waddankeenna inaan ilaashanno. siyaasiyiinta hadafay leeyihiin, laakiin annaga hadafkeenna wuxuu yahay waddankaana nabada, waddankaana horumar iyo nabad ka dhacday. waxaan u sheegaynaa dhammaan qof kasta oo hami siyaasadeed leh, annaga waxaan nahay difaaca ugu dambeeya ee waddanka difaaci doona.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga Cabdifatax Qaasim oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in dowladdan ay ahmiyad gaara siisay sidii dhalinyaradu ay uga soo dhex muuqan lahaayeen hay'adaha kala duwan ee dowladda.
Waxaan rabaa dhalinyarada marka inaan ka hadlo iyo dowladda federaalka wuxuu runtii kaalin muhiim ah muuqata siiyey dhalinyarada qaybaha kala duwan ee dowladda. Marka laga hadlo executive finance-ka oo wasaaradaha ay ka mid yihiin hadda inta wasiira hadda idin la fadhiiso idin la joogto oo dhalinyara iyo in kaloo ka badan, waxaa ka mid ah garsoorka, kuwa gobolka Banaadir iyo kuwa muxuu ahaa maxkamadda qaybaheeda kala duwan. Wuxuu kaalin muuqata ah siiyey agaasimayaasha iyo talisyada ciidamada qalabka. Sida haddaad aragtaan talisyada gobolka Banaadir oo dhan, haddaad aragtaan taliska booliska qaybahooda kala duwan oo Sakiyo ay ugu horeyso, haddaad aragtaan taliska muxuu ahaa nabadsuugida oo aanan hadeertaan waxa wacidna aanay arkayn, haddaad aragtaan taliska xoogga dalka oo muuqda, waxaad arkaysaa dadka ku garab socda kulligooda waa dad dhalinyaro ah. Hadday ahaan lahayn hoggaanka ciidamada dalab, hadday ahaan lahayn hoggaanka ciidamada gorgor ee gaarka u tababaran, hadday ahaan lahayn ciidamada qaybta 12-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhankaasi waxa way qaabilsan.
Wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga ayaa dhanka kale soo hadal qaaday doorka dhalinyarada ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka, isagoo ku taliyay dhalintu inay ka fogaadaan dhaqangelinta danaha siyaasiyiinta xilka haya iyo kuwa kale ee xildoonka ah.
Doorashada iyo dhalinyarada, dhalinyarada runtii halkaas ayaa dood adag nagu dhex martay sanadkii la soo dhaafay. Waa ka hadlay oo waxaan ku yiri haddaad rabtaan 75% la sheego statisticska inay micno samayso, inay tayo yeelato, ma ahan inaad noqoto in the menu liiska inaad ku jirto dadka la dalbana inaad ku jirto, inaad noqoto on the table dadka decision takerska ah, dadka decision makerska ah, nacal qaraar inaad ka mid noqoto haddaad rabto 75% waxay yeelanaysaa markaad qof iyo cod taageertaan. Markaad u kala baxdeen, nin walba ninkiisa uu taageeray ayaa waxaa la isla yimid doorashadii dad baneed oo micnaheeda uu yahay awoodda ugu badan inay tahay in dhaqaale lagu tartamo. Dhalinyaro maanta dhaqaale haysatana aynay jirin, aqoonna waxa weyn aysan shaqaynaynin.
Ugu dambeyntii, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in dalku uu dhaqaaqayo doorasho dadban, loona baahan yahay in dhalinyaradu codkooda u hibeeyaan shaqsiga ay u arkaan inuu bulshada u cadaalad fali karo.
Waddankan war uma baahno, 30 sano ayaan war wax ku dhisiweyni. Waddankan wuxuu baahan yahay waxqabad. Waqtigeenna wuxuu noga dhamaa markaa 80% war 75% waxaan dhahnay dhalinyarada waxbay soo dhiseen, gobnimay keeneen, dhalinyaradana burburka waddankan waxbay ku leeyihiin. Marka runta loo hadlo, waa waqtigii waxaan gaarnay oo aan bedel lahayn fikradeen. Waddankan wuxuu baahan yahay dib u dhis, u baahan yahay waddankan wuxuu baahan yahay in runta la isku sheego. Waddankana doorasho uu socdaa, doorasho haddaad u tegeysaan ama dajaclaysi waddankan ma dhisaysaan. Qof kasta aad rabtaa inaad codkiina siisaan, shay ugu horey aad fiirinaysaan inuu nin caadil u yahay. Ninka caadilka ayaa wax dhisi karo.
Shirkan oo ah mid sanadlaah ayaa inta badan lagu lafaguraa sidii qaybaha kala duwan ee dhalinyarada looga wacyigelin lahaa arrimaha la xiriira xagjirnimada iyo gacansiinta fikradaha guracan ee lidiga ku ah horumarka bulshada. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ahaayeen kuwa aan ka midaysnayn dhinaca afkaarta, waxaana jira ururo dhalinyaro oo kala duwan oo dalka ka dhisan, mid walibana uu leeyahay hadaf u gaar ah, iyadoo intaasina ay weheliso inay jiraan dhalin badan oo ku biirtay urur diimeedyada dalka ka jira sida Al-Shabaab iyo Daacish. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana Somaliland, maxaabiis ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa ka qalinjabiyey waxbarasho kala duwan. Barnaamijkaasi waxbarashada maxaabiista waxaa fulinaysa jaamacadda Beder oo kaashanaysa wasaaradda cadaaladda ee Somaliland. Haddaba wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakuule ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha jaamacadda Beder, Mubaarak Ibrahim R.
Khadar, oo horta barnaamijkan waxaa wada qabtay wasaaradda cadaaladda iyo jaamacadda Beder. Run ahaantii barnaamijkan markii aanu kormeernay dareenkii maxaabiistaanu eegnay isbeddel aad u layab badan ku sameeyey. Maxaabiistii meelihii ugu qad ay maxaabiistu waxay ku kala hadlayeen bulogga kala duwan ay ku kala xiriireen. Bulogga ugu khatarsanaan jiray wuxuu ahaa bulogga ee oran jiray dilka iyo dadka la midka ay ku xiriireen. Maanta waxaan oran karaa waa bulogga ugu fiican xagga waxbarashada marka aad eegto, sababta dareenkooda sidoo u kacsan yahay, sida ay waxbarashada u xiiseynayaan, sida ay markasta wax u akhrinayaan. Dhammaan waxaan moodaa maanta jeelka hargeysa maxaabiista ku xidhnaa. Qof kasta wuxuu ku mashquulsan yahay wax akhris iyo qoraal iyo waxbarasho. Taasi waxay keentay inay ka nastaan runtii askarta ilaalin lahaa oo dhammaan xabsigu xasilooni galo, nabadgelyo guud uu galo. Oo runtii aad ka dareemayso maxaabiista makalan aanu la sheekaysanay, aanu kormeernay, nin kasta uu leeyahay maanta hamigaygu wax weeyaanu inta halkan aan joogo waqtiga inaan ka faa'iideeyo oon waxbarto.
Maxay barteen maxaabiistu matalan?
In qaybo badan oo kala duwan bay barteen. Qaar waxay barteen farsamada gacanta ayay barteen, qaar waxay barteen akhriska iyo qoraalka af Soomaaliga iyo xisaabtay barteen, qaar waxay barteen diploma sare education, post graduate diploma education, waxbarasha ay qaarkood qaateen, qaar waxay qaateen diploma sare oo shariicada, qaar waxay barteen luqada carabida, qaar quraankay barteen. Qaybo badan oo kala duwan bay ka baxeen.
Sidee u helayaan agabka? Waa maxaabiis, way qoolbay ku xidhan yihiin. Sidee u helayaan nidaamka waxbarasho, matalan kutubtii ama bugaagtii ama wax akhriskii?
Run ahaantii jaamacadda waxaasoo dhan runtii ka kaafisa. Bugaga waa loo dabacaa, xabsiga lagu geeyaa, qalin iyo bug iyo wax kastaba waa loo diira, halkaasaa lagu geeyaa. Farsamada gacanta, qalabka u baahnay jaamacadda ayaa u diyaarisay iyadoo kaashanaysa wasaaradda cadaaladda, oo iyadana meesha ayaa loogu geeyey. Marka agabkii waxbarasho u baahnayeen oo dhan runtii way haystaan. Iminka waxa u soo kordhay hadda shalin toolada aanu furnay, waa library dhammaystiran, maktabad dhammaystiran oo maadiya diiniba iskugu jirta, oo ardaygu xabsiga gudihiisa isagoo jooga kitaabku raba uu soo qaadanayo oo akhrisanayo.
Ugu dambeyn waa xabsi weeyaan, dad wax dilay, kuwo kaloo dhibaatooyin kale geystay. Marar badan xabsigu wuxuu ahaan jiray meel laga yaababa in qofka lagu xidhay uu kasii daro ama marxaladiisu ay kasii adkaato sidii hore markii hore la soo xidhay uu ahaa. Maxay tani uga dhigantay maxaabiista?
Maxaabiista runtii waxay uga dhigan tahay inay isbeddel lafdoodii ku sameeyeen. Halkii ay marka hore warwar iyo walaac badan uu ku jiray nafahooda, maanta nin kasta waxaa ku jira waxbaro, higsi baa ku jira, mustaqbal buu ka fakirayaa, naftiisina uu mashquuliyay, isla mar ahaantaa saaxiibadii meesha kula xidhnaa iyo askartiina nabadgelyo iyo xasoolini buu kula nool yahay. Isagana waxaad moodaa inuu maanta uu dareemayaba sacaadiya raaxo markuu waxbarashada ku mashquulay, halkuu markii hore fikir uu ku jiray uu fakirayay markasta oo markasta keligii ahaa. Maanta waxaad moodaa waxaa inuu ilaabay oo maanta wax akhrisanayo, adduunkii uu u furmayo, adduunkii qoraaladii la sameeyey, buugaggii uu akhrinayo. Marka waxaas leeyahay dareenkooda markaad eegto, waxay arkaan waxaan hore uga dhicin dalka inay maanta iyagu heleen.
Fikirku siduu ku yimid? Waa maxaabiis weeyaan, waa xabsi, idinkuna jaamacad xarun muxuu ahay goob waxbarasho saraabaatiin. Siduu fikirku ku yimid maari?
Run ahaantii fikirku wuxuu ka yimi wasaaradda cadaaladda bilowgii arrintan ka fakirtay. Arrintaa markay ka fakirtayba anaguna aan u tagnayo fulintiisa aan ugu samayno, maadaama aanu jaamacahan agabkii iyo waxbarashadii aqoontii macalimiintii ahayno. Marka wasaaraddii iyo jaamacaddu iskaashanaya, bajetka lacagta inta badan waxaa diyaarisa wasaaradda cadaaladda oo xukuumadda Soomaaliland baa bixisa. Jaamacadduna waxbarashadii iyo aqoontii macalimiintii agabkii waxay kaloo dhan bay diyaarisaa.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Mubaarak Ibraahim R, gudoomiyaha jaamacadda Bedar oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Aroor wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Laga soo bilaabo bishii March ee sanadkan 2020, malaayiin qof oo Mareykanka ku sugan ayaa waayay gebi ahaanba ama qaybo ka mid ah dhaqaalihii soo geli jiray. Taasina waxay keentay in kumanaan qoys ay guryihii ay ku jireen laga saaro kadib markay iska bixin waayeen kirada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u soo saaray go-aan madaxweyne oo dhigaya inaan dadka kirada bixin kari waaya aan qasab looga saarin guryaha ay ku jiraan, balse waxaa jirta dad badan oo guryo la-aanay ay kusoo dhacday iyagoo aan weliba haysan wax ay qoysaskooda ku quudiyaan. Xilligan oo gobollo badan la galay xilligii qaboobaha, ayaa boqolaal qof ay iskugu soo baxayeen magaalooyinka qaar si ay u muujiyaan cabashadooda dhibaatada shaqo la-aanta iyo guryaha laga saarayo. Sahra Cidlanuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo diyaarisay.
Ashley Johnson waa hooyo saddex caruura leh, waxaana bishii Sebtembar dhammaadkeedii laga saaray gurigii ay ku jirtay. Coronavirus ka hor waxay ka shaqayn jirtay saddex shaqo si ay biilka ciyaalkeeda u bixiso.
I'm working at my desk job, but my other two businesses, and because of COVID, I don't have these clients no more. And so I only have my desk job to rely on.
balse haatan waxay sheegtay inay ku tiirsan tahay xogaaga dhaqaalaha ee ka soo gala xafiis yar oo ay ka shaqeyso. Laba ganacsi oo yaryar oo ay xirfadeeda adeeg ahaan ugu shaqeysan jirtayna ay meesha ka baxeen kadib markii ay weyday macaamiil. Ashley Johnson waxaa kaloo ay sheegtay inaan maskax ahaan caafimaadkeedu fiicnayn culayska soo food saaray dartii, maadaama ay ka warwareyso xaaladda saddexdeeda ciyaalka ah. Waxay tiri, dareen ahaan ma fiicni, waxaan dhowaan isku dayay inaan raadsado khubarada la talisa caafimaadka maskaxda. Waxse iigu darani waa inaan iska dhigayo qof faraxsan, waxaana taa igu kallifaya inaan noqdo qof adag caruurtayda darteed.
Markii
xayiraadaha dhinaca dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka bulshada lagu soo rogay dalkan Maraykanka ayuu qabtay shir jiraayid madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Waxaanu soo saaray amar madaxweyne oo dhigaya inaan dadka kirada bixin kari waayo xoog lagaga saarin guryaha, balse inaan guryaha laga saarini kama dhigna inaan dayn lagu lahayn, sida ay sheegayso Tara Rugover oo ka tirsan hay'ad u dooda xuquuqda dadka guryaha laga saarayo.
People may be protected for some short period of time from eviction, but they still owe rent every month and the landlord can still charge late fees, fines and collect interest on that rent. So the mountain of debt just continues to grow.
Waxay tiri, waxa laga yaabaa dadka in la dhaafo muddo kooban oo aan guryaha laga saarin, laakiin wali waxa lagu leeyahay kiradii bil kasta. Dadka guryaha lehina waxay ka rabaan lacag dulsaara maadaama way lacagta kirada la raagayaan, waxaana u sii dheer lacag ganaaxa oo la saarayo. Sidaa darteed buuro deyn ah ayaa dadka ku sii dul dhismaya oo aanay garanayn si ay u bixiyaan. Geesta kalena waxaa jira dad badan oo guryihii ay ku jireen laga saaray kadib markii dadkii guryaha lahaa laftooda dhaqaale xuma soo wajahday oo ay guryihii kirada loogu jiray iibiyeen amaba ay u baahdeen inay ku noolaadaan. Boqolaal qoys ayaa guryihii lagu dul iibiyey kadibna ay qasab ku noqotay inay ka baxaan, sida Kristi Lannan oo VOA-da u warantay iyadoo alaabteeda ka urursanaysa gurigii ay ku jirtay.
It was so quick. It just happened really fast, causing me to now be taken out of my home.
Wax kastaa si degdeg ah ayay u dhaceen, waxaana xaaladdu igu qasabtay inaan guri la'aan ku soo dhaco. Kristi, laba hablood oo yaryar oo ay dhashay waxay u kala geysay eheladeeda. Sidoo kale waxaa jira dad naxariis iyo dabacsanaan u muujiyey dadka dhibaatada dhaqaale soo food saartay ee guryahooda ku jiray. Kathy Phillips oo degan gobolka North Carolina ayaa VOA-da u sheegtay inay u naxariisatay gabadha guriga kaga jirta oo keligeed caruur yaryar haysata.
I have one tenant who's a single parent who's unemployed and unable to pay her rent. I don't feel comfortable evicting her. I've offered her 50% off her rent for 3 months with no expectation to pay it back.
Waxay tiri, waxa jirta gabadh keligeed caruur haysata oo gurigeyga ku jirta, way igu adkaatay inaan ka saaro. Waxaan u sameeyay qiimo dhibis 150 ah ilaa 3 biloodna laga sugayay lacagta iyadoo aanay ii qaban muddo ay ku bixinayso. Cabdi Xuseen oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay'adda International Council for Refugee and Immigrants oo ah hay'ad caawisa dadka soo galootiga iyo qaxootiga oo xaruntoodu tahay gobolka Nebraska ee dalkan Maraykanka ayaa VOA-da uga waramay in howlihii ay hore u qaban jireen ay ugu soo biirtay dadka xanuunka COVID-19 dartii shaqo la'aantu ku dhacday ee iska bixin kari waayey kharashka noloshooda.
Hay-adaas magaceeda markii la soo gaabay waxaa yirahdaa ICRI, waa hay-ad la aasaasay 2013-kii, waxaana markaasi indhisahaasi lahaa nin dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahan ah. Arrimaha markaan hay-adan ay qabatana waxa weeyaan 3 arrimood. Waxay la shaqeysaa dhalinyarada siba ardayda ah ee u dhexeysa da-dooda 11 ilaa mataqaana 18 jirkeed u dhexeysa ayay mataqaana la shaqeysaa. Waxay siiyaan barnaamij la yirahda mentoring program oo ah in ardaygii beddelku ku dhici lahaa waxyaalaha xunka ama mataqaana darooga ama muqaadaraada kulug u leexan lahaa ee waxay siiyaan tala iyo tusaale iyo la shaqeyn. Barnaamijka kale ay hay-adan ka shaqeyso waxay tahay barnaamijka hadda cusub ee aad u weydisay, cudurkaasi aad iyo aad ayuu u saameeyey, khaasatan state-ka aan ku noolahay ama magaalada aan ku noolahay aad ayuu saameyn ugu yeeshay. Dadka waxaa ku dhacda shaqo la'aan, waxaa qilqiil ku jira masalan guryahoogii ama kirada inay iska bixiyaan. Markaan maadaama arrimaha noocaasi ay jiraan, hay-adana waxay u istaagtay in dadkaasi ay caawiso, inay dadka kirada ka caawiso, inay ka caawiso dadka mataqaana layrarka ama korontooyinka inay ka bixiso.
Markaa dadka idinla soo xidhiidha ama soomaali keliya unbaa
saaray hay-adani cid kasta oo soo galooti ah ama qaxooti ah way u furan tahay. Markaan cid kasta ayaan la shaqaynaa, soomaali keliya uma shaqayno, laakiin soomaalida waa ka mid dadka aan mataqaana ayaan gacanta siino ama aan taageerno ama waxaan u qabanno.
Dadweynaha Maraykanka ayaa sheegaya in culayska dhaqaale ee soo food saaray dabaqada dhexe ee xoogsatada ah iyo dadka danyarta ah uu noqday mid taariikhi ah oo laga dayrinayo xaaladda boqolaal amaba kumanaan qof iyadoo la galay xilligii qaboobaha.
mahadsaned sahre cidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay noona soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
waa hagaag dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waxay noo hayaa wariyaha V O A gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. aan ku bilaabay ee garoonka injineer Iriso ee magaalada Muqdisho waxaa shalay galab lagu soo gabagabeeyey kulan xiiso badan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland. labadan kooxood ayaa taageerayaal aad u fara badan ay ciyaartooda u soo daawasho tageen, iyaguna waxa ay soo bandhigeen ciyaar xiiseheeda leh. qaybtii ciyaarta markii socotay 3 daqiiqo ayaa kooxda Galmudug waxay la timid gool, laakiin 3 daqiiqo dabadeed iyagana waa la barbareeyey oo kooxda kubadda cagta ee Puntland ayaa gool bareejaha dhalisay. 9-kii daqiiqo ee ciyaartana waxaa xulka Galmudug ay ku badiyeen 2 gool iyo 1 oo sidaasi ciyaarta semifinalka ugu soo gudbeen. xulka Galmudug ayaa waxay sugayaan ciddii soo badisay in ciyaarta kama dambaysta kula kulmaan xulalka Banaadir iyo Koonfur Galbeed oo iyagu kulanka semifinalka haray isu balansan. kooxda Galmudug waa markii ugu horreysay ee tan iyo ciyaaraha maamul goboleedyadu markay bilaawdeen markii ugu horreysay ciyaarta kama dambaysta ee koobkan ay u soo gudubto. dhinaca iyo haddii aan jaleeco qaaradda Yurubna, kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa fooda la isku daray kooxda kubadda cagta ee Leeds United oo iyadu guuldarrooyina sixiig xigay 7 jadii lasoo dhaafay la kulmaysay ayaa garoonkeeda Allen Road waxa ay kula kulantay kooxda kubadda cagta ee Burnley 1 gool iyo waxba ayayna guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Leeds United. ciyaaryahan Banford ayaa rigoore loo dhigay kooxdiisa uga faa'iideeyey, sidaasina 3 dhibcood u suurageliyey kooxdiisu inay Burnley uga xogato. West Ham United oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda Brighton of Albion ayaa waxaa ciyaartii dhex martay ay ku soo gabagabowday 2-2 barbara ah oo labada kooxood ay isku dhaafi waayeen. laakiin kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield Stadium ee magaalada Liverpool waxay kulan adag la yeelatay kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion. kooxda West Bromwich ayaa waxaa haatan laylinaya macalinkooda cusub ee Sam Allardyce, sababta macalinkan ay kooxdu u keensatay ayaa lagu sheegay inay tahay inuu ka badbaadiyo kooxdu inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Sam Allardyce ayaa ah macalinka keliya ee koox u socota heerka hoose aanay suuragelin inay gasho oo ka badbaadiya markasta oo koox laadlaada macalin looga dhigo. asaatay kulankii xalay ay wada ciyaareen Liverpool iyo West Bromwich Albion waxay ku soo gabagabowday 1-1 oo kooxda kubadda cagta Liverpool qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan Saidu Mane gool u dhaliyey oo ay suurageli weysay inay gool kale ku daraan. qaybtii ugu dambeeyay ciyaarta ayaana kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion gool testa waxa u dhaliyey ciyaaryahan Ajay wiilka u dhashay waddanka Nigeria. Wolverhampton Wanderers ayaa ka badbaaday guuldarro kale inay gurigeeda kula kulanto, waxaana ciyaar adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ay ku soo gabagabowday 1-1. kooxda Tottenham ayaa qaybtii hore ciyaarta gool dhalisay, laakiin kooxda Wolves ayaa ka daba keentay oo daqiiqadihii ugu dambeeyey weliba ciyaarta ayay goolkaasi keensatay. sidaasina labada kooxood waxay ku kala tageen 1-1 oo kooxina kooxda kale ma aanay ka qaadanin 3 dhibcood oo sidaasi ayay ku kala tageen. maantana kulamo adag ayaa horyaalka waddanka Ingiriiska mar kale la isugu soo noqonaya oo waxaa lagu jiraa maalmihii ciyaaraha sida xawliga dalka Ingiriiska loo ciyaari jiray halka kooxaha kale qaarada Yurub ay xilligan oo kale ciyaaraha kana saan. Crystal Palace ayaa la kulmaysa kooxda kubadda cagta Leicester City, Chelsea, Aston Villa iyo garoonkeeda kusoo dhaweynaysa, halka kooxda kubadda cagta Evertonna ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haddii ay badiso marka Everton, kalinta koowaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska ayay soo fariisan doontaa. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagiinta tan iyo kulan dambe. Waa mascado idile sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha, codka macaan ee banaxariistii janaha ka waraabiya Xaliima Khaliif Magool.
dhegeystayaal, idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Sahre Ciidla Nuur, waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambana waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.
This is VOA News. With the clock ticking toward a potential U.S. government shutdown, U.S. President Donald Trump on Sunday signed a $2.3 trillion spending bill, which he had previously criticized as a disgrace. The plan includes $900 billion for coronavirus relief. The rest is for government spending through next September. The president criticized the bill after it had been passed in the House and Senate, capping months of negotiations between lawmakers. The bill was flown from Washington, D.C. to his Mar-a-Lago club, that's the president's Mar-a-Lago club in Florida, to be available if the president decided to sign it into law. Without Mr. Trump's signature or the passage of a stopgap measure to fund operations, a partial government shutdown would have begun shortly after midnight on Monday. Increased unemployment benefits and eviction protections for Americans whose income was affected by the pandemic expired early on Sunday. Mr. Trump had sharply criticized the legislation for including a $600 one-time stimulus payment for Americans under a certain income level. He said he wanted the sum to be $2,000. That's an amount supported by Democrats. Republicans had argued for the smaller amount. Lawmakers from both sides of the aisle had called on the president to sign the bill. U.S. authorities said on Sunday they've identified Anthony Quinn Warner, age 63, as the man who blew up a motorhome at dawn on Christmas Day in the city of Nashville, Tennessee. U.S. Attorney Donald Cochran said at a news conference Sunday that Warner is believed to have acted alone. He said authorities have not determined a motive. One theory is that the explosive was meant to damage telecommunications networks. The motorhome was parked near an AT&T communications building. From Washington, D.C., you're listening to VOA News. United Kingdom authorities are expected to approve the AstraZeneca coronavirus vaccine this week, and the head of the company said it will be as effective as against the virus as the Pfizer, BioNTech, and Moderna vaccines. If approved, AstraZeneca's vaccine will be the fifth one put into play around the world to fight the virus. Early tests show that the vaccine was 70% effective for preventing illness, compared to 95% reported by Pfizer and its German partner BioNTech. Russia and China also have their own vaccines. The latest vaccine on the horizon comes as the world reached the grim milestone of 80.7 million people worldwide infected by the virus, with 1.7 million world deaths around the world globally, according to Johns Hopkins University. In the United States, 19 million people have been infected with the virus, and there have been 330,000 deaths. On Sunday, several European Union countries began vaccinating against COVID-19, aiming to inoculate more than 450 million people. And in a video on Sunday, marking International Day of Epidemic Preparedness, Tedros Adhanom Ghebreyesus, the chief of the World Health Organization, said, quote, "History tells us that this will not be the last pandemic. Epidemics are a fact of life." Residents of the Central African Republic returned out in record numbers for presidential and legislative elections on Sunday, despite some efforts by suspected rebels at voter intimidation. The head of the United Nations peacekeeping mission said some rebels opened fire in an attempt to scare voters away from the polls. Rebel groups hostile to incumbent President Faustin Archange Touadéra have carried out attacks and threatened to march to the capital and disrupt the election after the Constitutional Court this month rejected several candidates. One of those candidates rejected was former president and accused rebel ally Francois Bozize. Touadéra is considered the favorite in the field of 17 candidates. Vote counting begins Sunday. Full provisional results are expected by the end of the week. U.S.-backed forces are carrying out new raids against militants affiliated with the Islamic State terror group in eastern Syria. The new campaign, led by the Syrian Democratic Forces, targets remnants of IS in Deir al-Zor province, which borders Iraq. The SDF said Sunday that its special forces and international coalition forces arrested a member of a terrorist cell north of Deir al-Zor during a joint raid operation. The SDF also added that its forces seized quantities of ammunition during the same operation. Via remote, I'm Marissa Melton. From Washington, you're listening to VOA News.
Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, December 28th, and here are some of the stories we are covering. Vote counting has begun in Sunday's Niger presidential election.
Voters are happy about the fact that this is the first time the country is going through a transition from one democratically elected government to another without any disruption. For many Nigerians, this is quite a significant milestone.
In Zambia, a police report about the killings of a lawyer and an opposition supporter is due today, Monday. UNICEF says a quarter of a million displaced children are at risk of deadly diseases in Mozambique's Cabo Delgado province. And Ugandan police shoots a journalist while dispersing Bobby Wine supporters.
I was fully identified as a journalist, but all of a sudden, Abaine appointed the tear gas gun at me and shouted, "Collateral damage, poo!" And he didn't even hold back. Again, he cocked that tear gas gun and then pointed at us.
And remembering the late Malian politician Soumaila Cisse, those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Has begun in Sunday's Niger presidential election that observers say would mark the first time that the country will witness a transfer of power from one democratically elected president to the other. VOA's Hausa service reporter Macmon Lalo is in the Nigerian capital, Niamey. He says voting was for the most part peaceful throughout the country.
Voting started as early as 8 a.m., even though there are some pockets of reports where voting started a little bit behind schedule. But by and large, from the information I gathered in some polling units around Niamey, Niger's capital, elections started smoothly with quite a good number of voter turnout. So is the case in states like Dosso, which is very close to Niamey, and Tillaberi, Damagaram, and Tawa. In general, I would say the voting started quite smoothly.
Now, you and I talked last week about the importance of Sunday's vote. Now, did you have a chance to talk to some of the voters in terms of what this vote means to them and their country?
Yes, voters are generally more concerned about economy and issues related to security as well as coronavirus, which Niger is seeing a second wave of the pandemic with a record high of 147 new cases seen on Sunday last week, just in one day. But another issue I noticed, James, is that voters are happy about the fact that this is the first time the country is going through a transition from one democratically elected government to another without any disruption. For many Nigerians, this is quite a significant milestone.
Now, Magmo, who do you think stands the better chance of winning? The ruling party candidate, Mohamed Bazoum, or the opposition candidate, Mahamane Ousmane?
A lot of attention is being directed at the ruling party PNDS candidate, Mohamed Bazoum, who is a close ally of the outgoing president, President Issoufou, whose five-year two terms is ending April next year. But then, James, this is an election. Anything can happen, considering that Mahama Usman of RPR, who is Bazoum's major challenger, is enjoying a good backing from the major opposition party, Lumana, whose candidate, Hama Amadou, was barred in the race by the Constitutional Court.
When do you think, when are they expected to announce at least preliminary results or maybe final results?
Niger's electoral laws give CENI, the electoral body, 5 days to release a provisional result, which will be submitted to the Constitutional Court, who will then officially announce the winner. But let us not forget the fact that if no candidate secures 51% of the votes, the election will automatically go into a second round. So we've seen previous elections in Niger overlapped into second round, where they will select the two candidates that have the highest votes to run in that second round.
Mahmoud, thank you very much again. We'll be in touch with you on Monday.
Thanks for having me, James.
That was VOA's Hausa service reporter, Macmon Lalo, speaking with us from the Nigerian capital, Niamey.
Ugandan police Sunday asked for digital evidence to assist in their investigation into the events that Sunday resulted in the injury of three journalists as police attempted to disperse supporters of opposition presidential candidate Robert Chakulai, popularly known as Bobi Wine. In another development, the Ugandan Monitor reported Sunday that Bobi Wine had to suspend his campaign appearance scheduled Sunday in two towns. Halima Atumani has the rest of this story.
In a video posted online, musician-turned-politician Bobi Wine is heard telling a police officer he is headed to Luengo District for a rally after leaving a church service in Masaka District. A confrontation ensues and police spray tear gas on Wine's car and those around him.
We are going to Luengo. You are taking a lot of our time.
As Wine's vehicle goes into reverse, more tear gas is fired. Cameraman Ashraf Kasirye, who is doing a live shot for Ghetto TV, folds, reportedly after a rubber bullet strikes him just above his left eye. People start screaming.
The police and President Museveni's government is afraid of seeing Chagulanyi getting the support.
Kasirye was rushed to a local hospital before being transferred to Kampala for further treatment. He is reported to be in critical condition. Ali Mivule, a television journalist with NTV, was reporting from the scene when he was surrounded by police and the military, who then started dispersing the crowds using the tear gas and rubber bullets. Mivule accused the police commanding officer, whom he identified as Enoch Abaine, of then turning his tear gas gun on journalists.
I had a full body armor and I had the headgear. I was fully identified as a journalist, but all of a sudden Abaine pointed the tear gas gun at me and shouted collateral damage. Pooh! And he didn't even hold back. Again, he cocked that tear gas gun and then pointed at us.
Police say their task force had violent confrontations with Wine and his supporters after he ignored the route plan. Charles Twine is the spokesperson for the Criminal Investigations Department.
Unfortunately, and most regrettably, some journalists were caught up in a scuffle during the process of dispersing the violent supporters. Notable among them was a Ghetto TV crew member identified as Ashraf Kasirye, who sustained an injury on his upper left eye, allegedly from a blunt object force.
Police say their media crimes department is investigating the circumstances regarding the journalist's injuries. Robert Sempala, national coordinator of the Human Rights Network for Journalists, is urging police to take stern action against any security personnel found to have deliberately attacked journalists. Sempala notes that in the past, security forces attacking journalists have not been held accountable, saying impunity for such crimes is entrenched. The violence in Masaka District comes just a day after the Electoral Commission cancelled campaign events in 10 districts, including Masaka, many of them opposition strongholds. The commission stated that this was done on the advice of the Ministry of Health, identifying them as hotspots for COVID-19, the disease caused by the coronavirus. Last week, the Committee to Protect Journalists said Ugandan authorities should ensure that the press can freely cover the presidential election scheduled for January 14. The CPJ cited accreditation hurdles faced by journalists ahead of the vote. Halima Athmani for VA News, Kampala.
Zambian President Edgar Lungu is expected to receive a police report today, Monday, about the shooting deaths of two people, a lawyer of the National Prosecution Authority and a supporter of Hakainde Hichilema, the leader of the main opposition United Party for National Development, the UPND. Police say lawyer Nsama Chipioka and the UPND supporter Joseph Kawunda were shot at different locations at the police station. The U.S. Embassy in Zambia urged a full investigation to bring to justice those responsible for the deaths. The Law Society of Zambia also condemned the killings and called for an investigation. Washington Katema is the team leader of the Southern African Human Rights Defenders Coalition.
Our concern is the continued police brutality
in Zambia. And at a global level, within the Zambian context, the what I would term as democratic backsliding or authoritarian regression, especially as a build-up to the 2021 August presidential election, we have seen a rapid shrinking of the civic, political, and democratic space in Zambia. And what we witnessed on December 23rd, which is the killings of Nsama Nsama, a state prosecutor, and Joseph Kaunda, a member of the United Party for National Development, is only a telltale sign of the bigger, the macrocosm picture of what's happening in Zambia. The political temperatures are rising, and the state is taking a heavy-handedness in terms of its response to dissent.
The police have launched an investigation, and I think a report is expected Monday. Do you think the police can do an impartial investigation, or what would your organization like to see happen?
What we want is justice, and beyond justice, both justice exists in a context. Zambia is ought to be a democratic society, and we expect the top leadership, the elite leaders in Zambia, to respect the constitution and to respect the international norms, standards, values, and so forth. Zambia is assigned to the International Covenant on Civil and Political Rights, especially Article 25, which speaks to about the role of citizens in public affairs, what they can do in terms of demanding accountability to those who are in power, also demanding accountability to those who want to be in power. So the case we witnessed on December 23rd is an ordinary citizen, in the case of Joseph Kaunda, going to the Supreme Court to show solidarity support to the leader of the United Party for National Development, who had been summoned to appear before the courts for a case which happened in 2004, 2 years before he joined politics, like when he acquired a piece of land. And another incident is of the state prosecutor who was caught in the crossfire in the Milere and lost his life. And as I think if you followed the burial for Joseph Kaunda today, you would see by the scenes that Zambia is fast sliding into an outpost of tyranny. And I think President Edgar Chagua Lungu needs to exercise self-restraint and respect the constitution of Zambia and even the international law in terms of protecting its own citizens.
Thank you so much.
Thanks so much.
Washington Katema is the team leader of the Southern African Human Rights Defenders Coalition. You are speaking with us from the Zimbabwe capital, Harare. You are listening to Daybreak Africa on The Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, December 28th. The United Nations Children's Fund, UNICEF, says a quarter of a million displaced children in Mozambique's conflict-ridden Cabo Delgado province are at risk of deadly diseases with the onset of the rainy season. Lisa Schlein reports from Geneva.
Children account for nearly half of the more than 530,000 people who have been forced to flee their homes in the face of escalating violence in Mozambique's northern province of Cabo Delgado. UNICEF says children have faced many dangers over the past 2 years, including a devastating cyclone, flooding, drought, and economic hardships brought on by the COVID-19 pandemic. UNICEF spokeswoman Marixi Mercado tells VOA these children now are threatened with an outbreak of deadly waterborne diseases such as diarrhea and cholera and the further spread of the coronavirus. She says severely malnourished children in particular are at great risk.
Because basically severe acute malnutrition is a potentially life-threatening condition, particularly for children who are already sick with malaria or measles, which exists in Cabo Delgado. So children who are suffering from other conditions can be up to 9 or 10 times as likely to die as a normal child would be from severe acute malnutrition.
UNICEF says 2 out of every 5 children in the province are chronically malnourished. Mercado notes these children require therapeutic treatment and specialized care to survive. UNICEF, she says, is sending mobile health teams to screen children for their nutritional status and provide treatment for severe cases.
We're also, I think, very worried about children who've been exposed to high-risk situations and have seen or experienced physical and psychological violence. And for this, it's crucial that we strengthen the protection response for these children, which includes psychosocial support and really long-term, you know, support and care.
UNICEF is appealing for nearly $53 million to respond to the most urgent humanitarian needs in Mozambique over the coming year. This includes $30 million for the particularly acute needs in Cabo Delgado. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Nigeria's COVID-19 infections recently witnessed another significant increase. This has prompted the government to announce measures to curb the spread of the virus, especially during the holiday season. The country has reported about 80,000 coronavirus cases and more than 1,200 deaths. Gift Agiriga reports from Abuja, Nigeria.
With the confirmation of a second wave of COVID-19 in Nigeria, the chairman of the Presidential Task Force, PTF, on COVID-19, Boss Mustafa, announced new guidelines to limit the spread of the virus.
The Presidential Task Force has surveyed developments and action taken by governments around the world. The PTF wishes to issue advisories to the subnational entities, meaning the states, for implementation over the next 5 weeks.
The government asked states to ensure the closure of all bars, nightclubs, restaurants across the country for an initial period of 5 weeks, as these places are known for spreading the virus.
Restrict all informal and formal festivity events, including weddings, conferences, congresses, office parties, concerts, seminars, sporting activities, end-of-year events, to a number of 50 persons.
Mustafa also said that public transportation systems can carry only half their normal capacity in compliance with social distancing rules. As many Nigerians travel to their home communities for the Christmas and New Year celebrations, health officials are worried that the infection numbers might increase. Dr. David Ushie, a consultant physician pathologist with University of Calabar Teaching Hospital, says the public has not fully observed the government's prevention measures.
Yes, proactive measures are clearly defined. Compliance is very poor. People are not worried about the individual cases happening around them. So we are up against a difficult task ahead of us. And the Christmas is here.
Ushie emphasized that the government's measures require a disciplined population that take the measures seriously. For VOA News, this is Gift Agiriga in Abuja.
A Malian politician says the late opposition leader Sumaila Sise will forever be remembered as a major contributor to the entrenchment of democracy in Mali. Yasamaki says the late Sise will specifically be remembered for the 2013 election when Sise took his entire family to concede to the incumbent who had won the election at a time when many expected him to challenge the results. Sise died Friday in France at age 71. He was kidnapped in March this year by jihadists while campaigning in the Timbuktu region of the country ahead of the legislative elections. Sise was released in October this year and had been viewed by many as the leading candidate in the coming presidential election. Yasamaki says Sisi's death is a loss to not only Mali, but the whole of Africa.
We are very saddened by the shocking news of Sumaila's passing. This was not expected. We did not know of his illness until the announcement of his passing in France. This was a shock for many in Mali. I'm not a member of Sumaila's party, but I acknowledge Mr. Sise's contribution to democracy in Mali. We acknowledge the major role he's played for the past three elections, where he has come second in each of the elections from 2002 to 2018. Sumaila has really been a contributor to democratic process in Mali, and Mali certainly lost. It is a tragic loss for the people of Mali. I can say it's a tragic loss for Africa.
How do you think he will be remembered?
He will be remembered specifically for the 2013 election, where he took all of his family to go to the incumbent who had won the election and congratulated Ibeka and his family for their victory at the election. This was a moment in the history of our nation where the whole nation stopped and hold their breath and watch this unfolding. Instead of contesting the election, Sumaila conceded, even though he had doubt that the election was fair, this he will be remembered by. But we also remember Sumaila for his role at the parliament as the chief opposition leader in Mali, his role in organizing hearing at the parliament and confronting members of the government, including the prime minister, when they called a motion of censure on the prime minister of Mali. Those were some very tense moments that Sumaila was a key player in the democratic process in Mali.
The late Sumaila Cisse was just released after being kidnapped and was favored to be a leading candidate in the coming elections. What does his death mean now?
Well, this is a loss for Mali. Sumaila was seen as the favorite contender. But it's too soon to speak about what's next. We are still mourning the passing of Sumaila. This is a major event for our nation. We will focus on mourning and supporting his family, political and biological family, at this time. At a later time, our mind could be open to other matters, but today our hearts are broken, and we are thinking of Sumaila and his family, and this country is indebted to his contribution to public service in Mali.
Yes, Samake is a Malian politician. He was speaking with us from the capital, Bamako. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports in Nigeria, where professional club football resumed on Sunday, 9 months after it was suspended as a result of the outbreak of COVID-19. The new season will be competed by the same teams from last season, as no team was relegated due to the nature of the last season's pause. On Sunday, defending champions Plateau United started the new season on a disappointing note, going down to a 2-0 home defeat against Kwara United at the New Jos Stadium. Football fans were glad that football actions were back, even though just a handful of them were allowed into the stadium as part of measures put in place to prevent the spread of COVID-19.
It's good to have the league back, but I'm worried that the Minister of Sport has to be the one to always get the LMC to start the league. Now, yeah, you're talking about COVID-19's second wave. It's not where you're starting your own league when others are going on lockdown, but the league has started, so it's good to have the league on back anyway.
I want to give a special thanks to the Minister for Youth and Sport, who has, for the second consecutive year, compel them, you know, to commence the league.
This league itself is basically like a reflection of the economy of Nigeria. Things not being put in the right places, and you get this sort of result. So, like I keep saying, hopefully, we get it right.
In the CAF Champions League, Kenyan club champions Gor Mahia once more face an early exit from the CAF Champions League after suffering a 6-0 whooping defeat at the hands of Algeria's CR Belouizdad in the first leg of their first round tie in Algiers on Saturday. In the midweek games played just before Christmas, reigning African champions Al-Ahly of Egypt opened the defense of their CAF Champions League title with a 1-0 win over AS Sonidep of Niger, with Aliou Dieng's first half goal putting them well on course for the group phase. Sudanese sides of El Merik and Al Hilal were triumphant over Nigeria's Eibar, beating them 3-0 at home, and Ghana's Ashanti Kotoko 1-0 away respectively, while DR Congo heavyweights TP Mazembe overpowered AS Boingidi in Gabon. Stade Malien goes into the reverse fixture over Moroccan giants Wydad Casablanca with a 1-0 home win, while South Africa's Kaizer Chiefs continue to struggle in front of goal after a goalless stalemate at home to Angola's Primeiro de Agosto. Staying with football, Portugal and Juventus star Cristiano Ronaldo has been named Player of the Century ahead of rival Lionel Messi at the 2020 Globe Soccer Awards. Other players who lost out to Ronaldo were Brazilian legend Ronaldinho and Mohamed Salah of Liverpool and Egypt. Ronaldo was voted to be the best player between 2001 and 2020 at a Stars star-studded event held in Dubai after winning 5 Champions League titles, 3 Premier Leagues with Manchester United and 2 La Liga trophies with Real Madrid, as well as the Nations League with Porto. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. That's it for this Monday, December 28th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, I'm James Butte in Washington, hoping that you will have a great week.